dhatimsafi.com.
Kukuwa mzima tundo fari yangu, yanwe nacho ama sina kifotacho, kupambana tuna hali yangu. Pili mwisho ni hamsini kwenye anga zangu, kibidi ukiona na faidi bas, acha zako fata zangu. Kwani wewe ugopi, nasimama kama moja sidondoki, uliza tanamba kama ziongopi. Revolution must be done, wanauliza lini done, siku tapo yone isura kwenye noti. Sifiri kurudi nyuma, mana macho natazama mbele, success naipigia misele, goals nyingi kama pele, hakuna kulala kama mzo kudele. Kataa noma ije kwere, teteme ka freestorm mayele. Sometime niko busy so singi, sometime tizi manga miziko, so nikipi ya pandezi za lawama. Shasoma ukuna pambana na saka school fees, ya ikuwa easy, thank God kwa kuni bless. Leta story, acha kulinga kama mdada ambefige mekuenda shule, sure meludisho ada. Uneza kwa na kitu na usifike mbali, labda soma rada. Weka biti wane jinsi tavo manda, kitenda wema naenda zangu. Sikulazimishu ni kumbuke my friends, ili nkwakote nabidu wa kutupe. Siku nzuri ilipendeza, of course lazima ipakwe rangi, kwenye mkwanja saki loss, neza kwenda kama mangi, afu nkarudi kama mwangwi.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tighty. Ugali kachumbali afuna shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alrighty, alrighty, everything's gonna be.
Watu wamekuzwa na kamari, sono na struggle kufight. Tukifeli asubuhi tuna force, tawini night. Kama business ni for something, haki kwa amani. Umri wa university ulitukuta tupo mtani. Njaili kwa kali machizo, nataka kula disahani. Mwashu kitanda juka dari, ujue ni mboga tuza majani. Na ugali na plans nyingi kichwani za ukubwani. So kimaenda funsaidi, you a hater, wagwani. Hata coding kiss tupia zina nkubari, kwani we ustuki. Before ta bongo favor, jendamo na shepu za uturuki. Before ta tamaja, waponza, washkaji na mamluki. Fata nyuki, ule asali, ya ufate asali, ule nyuki. Hasa kubali ya ukataa, no ni voice ya mtaa. Wenenja, na wapa msoso, asogeze masaa. Bala, kitimba kitana, zuga masaa. Na paki la engo, na lengo nkuifikisha sana.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tighty. Ugali kachumbali afuna shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alrighty, alrighty, everything's gonna be alrighty.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dhatimsafi.com.